Yeah, guys, you're with DJ Matsus. How's it
going?
Okay, get it. Yo.
Shatare at Wesit. Shashken, mi ufigia ni za DY. Nishma, bufalindo na jatimo. Jamse, kuwa bandis na manipe.
Bapa skuji kasi shere.
Sheree.
London. London.
DJ Mad Suits.
Napenda life, napenda dema na jitai. Atame vai, kama ni lupu piga wai. Nikame dry, akuta jiki makwai.
Do me nice, do me good, do me well, do jolly. Now you are the right, now you be my remedy. Give me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Salama, go back up.
Nivyojita pika uma mai, yani wendo mauma. Mitambili wakushaka.
You're not tuned. Pull it up again. Pull it up again. Pull it up again. Pull it up again.
Niko bar. Yeah. Bazan.
Nasema woi, woi, woi. Johnny Kubaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Super adult in Germany, German, ya Ulaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Nasema woi, woi, woi. Johnny Kubaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya. Woi, karetu msafi mbota diura kishua mawaya. Johnny Kubaya, Johnny Kubaya, Johnny Kubaya.
DJ Mad Suits.
Trapping like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On and off got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Shove nose with potato.
Straight out the jungle. Yeah. This real rap no mumble. Yeah. My skin black like mumble. Yeah. Got stash box in Honda.
Rada ni chafu wa shoti umefika jo Johnny Kubaya. Mini moto na vile na wasan Johnny Kufaya. Tuliano kizoza na ndeju kwa ajuka Johnny Kuhaya. Na vile ushoda na gawi yomati jo Johnny Mal. Brida li nisho ojini na banga. Nkama mbia chuma ma nigga I got you. Nigga I got you. Nigga I got you.
Don't like Pablo. Don't like Pablo. Chop trees with the Draco. On and off got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Stuff knows the potato.
My skin black like Mamba. Got stash box in Honda.
Yo. Brada, skizi madem ni blanda. Jana kuswali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. Maboy wengine blanda. Wacha kukulia mama. Na kuchekeshe sana. Madem. Madem wa siku hizi. Wana machali wengi nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Drive.
Kuzaliwa, kula na kunywa na kusazama. Leo ni teni mheshimiwa. Pamba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona. Macho pembeni wakitazama. Ila usiogope choma picha. Kesi baadaye hesabu lawama.
Don't be crying on your body, mama. Stay away from party vibes and all the drama.
Tell them
ukileta shida utapigwa faa. Wengine mabela, wengine jaba, wengine zote wamezichanganya. Mama nzi wenyu wana tusorora, ukika vibaya tunapita na Mviri baby bado storyteller. Universe.
Nipaka, yeah. Every time I get home, down from the floor, she get it. She loves it nice and slow, the way I hit it. The way I hit it. Ooh, she can get it. She tells me, baby boy, come on, get it. I love the way you hit it. Come on, beat it.
Been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat the simple, mommy. Take time, don't rush it.
DJ Mansus.
God, you know me, we will be controlled.
So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet love. You're the only one. Pick up the phone, busy hunting, sweet lover.
I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina.
DJ Matsus.
Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidoko, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
Mm-hmm.
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear. It's DJ Mad Suits.
My words are stressed. I've seen my friends die every day. Because of crime, I lose my day.
Rise kwafti achia mroko alini guide na kukashi kusoro adibono kutulikashi na mnoko dukitapo mamkish maorosho never forget shito walikuwa angel ukimbriza na kuvex na attention alitekeso kipaji na underation na ukimkashi fana jua yeni devo karianga sinza kikwa mongo karianga sinza kikwa mongo.
Ula jai rengwa zote ni kirao. Chata sam kabla ni jichape moka. Geto youth kila gota ni kujogul. Awadaima geto youth wagonye dipra. Beila ni kufraswa kituriani. Jajare na wotu na zied guada. Lutu ama sungsi rudi manyu. Nime vx vile rima kume hidra. Sina riang kama dela ni kofurda. Medso les na itisha surba. Juna daizi ni bebe kama ubra. Juna daizi ni bebe kama ubra.
Nina ndoto nitatoka chini. Nina ndoto mtoto masikini. Nina ndoto nitaenda fa mcheze ligi ya mabingwa kama wanyama. Ebu cheki nimetoka mbali. Ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali. Ni kama ndoto.
Ulizangi ulizia around. Nifemika kajadi so pandisia ka sound. Sipigangi mafree so ulizia amount. Kama count iko empty basi na nimi amount. Tuna blend lika blend pika. Bado after this ya Nairobi tunafika. Bowling kama ya Olunga ama Benfica. Nasuzi sura na mabil bado mi hulipa. Uno 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 uno.
Wakikuja sura ziruzwe. Sura ziruzwe. Ona washa pangisha deni. Wakikuja sura ziuzwe. Sura ziuzwe. Ona washa pangisha deni. Wanaleta deni. 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 Leo sitari deni. Deni.
Deni. Alexis on the beat. Wewe nani? Unanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua nadia kweli mimi.
DJ Mad Suits.
Wewe nani, unanipigia pigia. Wewe nani,
DJ Mad Suits.
Wewe nani, unanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua nadia kweli mimi nani?
Weni nani, unanipigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah.
Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Ka kitu kwa motion ku telephone. Kuja na mavitu vidosho makora zone. Chocha chipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kuja na chumvi. Na nyongi ya juzi. Lota towa mushi katroli ya msewa smokey. Nitecheza kama mimi. Alafu nkupa troopers cheza kama Lewandowski. Ivo ndo su cheza mjini.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Utasi cheza kama wewe.
DJ Matsos, DJ Matsos.
Kwa kwa skujikasi shere.
Sheria.
Kesho mkowera leo shere.
Sheria.
Sande kanisa ndo shere.
Sheria.
Ewa genge.
Wanataka shere.
You're not sure. 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 You're not sure.
shere.
Sheria.
Sande kanisa ndo shere.
Sheria.
Ewa genge.
Wanataka shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Wagenge wanataka shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Wagenge wanataka shere.
Excuse me for my doshi my drinks. Adisi ya food to go we made a bill. Danya wanauza ni mejipinka 15. Unajua ni siku gani ile siku ya masinde. Na koi bashi ndo walevi wa real. Usikopunga na zika blowde kaza strip. Kuna ndanya ameiva wengine joni mategi. Ni matuaka wengine ni mavedi. Kanga rada hizi section usimedi. Kiasi yasi unaza zitonga zitonga. Kanga rada hizi section usimedi. Kanga rada hizi section usimedi. Kiasi yasi unaza zitonga za baby. Anadai kukumba. Kwanini? Anadai kukumba. Papo skutika si shere.
Sheria.
Kesho kowera leo shere.
Sheria.
Sande kanisa no shere.
Sheria.
Ewa genge.
Wanataka shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Wagenge wanataka shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Wagenge wanataka shere.
Sheria.
Na feel niko thirsty. Na kitu inaniponi. My boss ain't thirsty. Na kebini nalia firirinda na maheni. Na yule wita mkale mwenye kuwa na majegi. Girls big titties utatha ni mali safi. Lakini last night aninachana madeni. Za madem ata sijawai joy touch. So na ingia kwenye club. Na hasira zimepita za mkizi. Na kitu minaona ni my ex na Naomi. Kweli amekuwa rainbow nini. Lakini ni bad dreams minadai tukukata.
Wako skujika si shere.
Sheria.
Kesho nkowera leo shere.
Sheria.
Sande kanisa no shere.
Wanataka shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria.
Shere.
Sheria. Shere.
Nimeka mtuki suicide bomba. Juzi ulikukatu kila marangi wa choma. Wasoro kujifanya rada yangu wanasoma. Ikabaki kuwa chant mistambui mindforma. Nimeka mtuki suicide bomba. Juzi ulikukatu kila marangi wa choma. Wasoro kujifanya rada yangu wanasoma. Ikabaki kuwa chant mistambui mindforma. Nimeka mtuki suicide bomba. Juzi ulikukatu kila marangi wa choma. Wasoro kujifanya rada yangu wanasoma. Ikabaki kuwa chant mistambui mindforma. Nimeka mtuki suicide bomba. Juzi ulikukatu kila marangi wa choma. Wasoro kujifanya rada yangu wanasoma. Ikabaki kuwa chant mistambui mindforma. Niko bae sana bambisha na makugala. Aluta rasmi kinkazia na kutukana. Na pio kizidu na vurugwa pigwa chupapa. Siko simpo bando nikitema na kumbana. Kamtu na dinga tujaze na madiva. Na nimebeba jibaksa lazima kuririma. Nitujikune porindo tumochoe mamzinga. Na ndizi kuwa bima wakichipa tunachimba. Na pika shere na mabeste wakimbokta. Nataka tunilewe mipatetu kwa mrota. Mepiga pamba pisa na wakahadi kwa mbota. Sa ndo utajua siata mbuwaga kusota. Kamjeshi meja magadabu. Kamjeshi maganji na izabu. Nogledo fala tunakufunda adabu. Che kituka tinka na shika kistarabu. Kile kamtu kisui saiboma.
London. London.
It's your favorite boy Cash Kid on the track.
Mimanga napenda life. Napenda dema na jidai. Ati amevai. Kama ni luku piga white. Ni kame die. Ako machingri mangwai. Na pia light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko simi uomekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Nadai mukamu kuna shanadi ya mukamu. Sheria lazima mfate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali. Kali sa
lazima ufate kodi.
Sa kodi basha tuwezi get cozy. Corona corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji munajifanya musa. Na nusa watoi muliomba nani ruhusa kipusa. This time tulibeba jovi. Uridorende hatuta hata za hoa.
Mimanga napenda life. Napenda dema na jidai. Ati amevai kama ni luku piga white. Ni kame die. Ako machingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko simi uomekalia. Ni shere na itaki masheria. Sheria.
Kata maji na sambuka. Nikiple kinazinduka. Shitani amepanda jini mkata kamba. Serikali naipindua. Nindo kiboko yao. Wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani uu baby wendi mama yao.
Afane pita ndani, yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kibabi, uu we enjoy the party. Tu napiga shere, yani mpaka kuche. Tu napiga shere, yani mpaka kuche.
baby, my Valentine. Can I do make you a temperature do? If you leave me a good guy, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your mouth. I'm a little back and it's real. But now I'm back and it's real. I'm a love one thing. I'm a make a bad man sing.
I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do do bang do do. Now you are true, so I am very
job leo nimekutolia form na ufike mapema nikusetie kingdom ka umesweat kwa bafu ni maji warm nimekuja na form nimekuja na kasom ya jeni watu wangu this is Saru aka Saru wa Manyaro and I'm hanging out with DJ Madus.
Oh my god.
Baby uko job leo nimekutolia form na ufike mapema nikusetie baby uko job baby uko job leo nimekutolia form na ufike mapema nikusetie kingdom.
Okay, nikifika na kuambia utaogopa. Nina mahanjamu, utatoroka. Itakuta hapa italia kai toka. Umeniroga.
Kwa kwa kitanda na nishamba unalima. Sina clothes on, nina beti ya tequila. Inyama na weno njaka vanilla. Hapa mia kwa mia, jetu tumie mipira.
Mini player kunyandua, striker. Itaichapa mbaka ipige chafya. Itatumia raba tu bado ntakuchapa na utatoka raba.
When you don't catch a pila, bomb when you killer. Kivu wanga boots huku mina fuwa fila. Tuto wane nooks juu kwa life when you pila. Tunafunja rules, tunafunja paka mila.
Saru, na kudai leo.
Eti unanidai leo.
Manze, na kudai leo.
Yani leo.
Leo.
Leo, leo.
Saru, na kudai leo.
Leja, ati unanidai leo.
Manze, ntakuchapa leo.
Wenua.
Leo.
I'm a bad guy, yeah, me and I bad boys, boys. With them tattoos, boys from the hood. Boy, that can give me good, good. Then in the evening, then I'm in the food. Napenda Charlie want to Ani. Charlie, yeah, who has to for his money. Money. Charlie, and napenda ngwai. Charlie, was tingles and ngwati.
Baby, nani to Kenya, ukini ku. So baby, nataka kuwa na we daily.
You're my boo.
Love like you love me, na kuimbia. Painting amazing, so Caribbean. If you broke my heart, tears you humiliate. I'm not no basic girl. You keep running through my mind. And they say you're nothing good for me. I want you all the time. Love it when you call me baby.
Ooh, baby, nani tekenya tekenya ukini ku. So baby, nataka kuwa na we daily.
You're my boo.
Charlie kutoka kayole. Anapenda sembe mlunje. Peleke na rien. Niko na maweng. Kitu safi na high-end chain. Bang ting, bang ting. And I make it rain. Kivela na kifil. Hadi ku brain. Niki, hadi ku brain. Nanifanya nina feel insane. Ooh, baby. Kenya, 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 go. So baby, nataka kuwa na wadai.
Zingati, giz, giz, niko rikona zingafu. Giz, giz, niko ngeso na morata. Niko mboka
kana mashata
giz giz niko riko na zingati giz giz niko riko na zingafu giz giz niko ngeso na morata Nikomboka na mashata
Shatare atuwezi rienga furda Maruche masangwenyi wa bugde Nikonditi mewolit kuboswe Nikiduitwa na VX ni ma bad mind Subenje kila mdowi brigenje Bro kavi kwa inzagi kanje bro Makuela miu kasuka salopa Ndesa kuwateka na mdesha Mzaga kuwa jaza kangito Shashken miru pigia ni za TY Nishma bufalino na tia timo Jamse kuwa pandis na maniple Jinre zimerienk tumemokre Kanairo tumegova na dikuwako Ronga ni wadie na walajo Kevin ya marine kuwa boombrush Ijuga watalego awazawe
Giz giz niko riko na zingati Giz giz niko riko na zingafu Giz giz niko ngeso na morata Nikomboka na mashata Giz giz niko riko na zingati Giz giz niko riko na zingafu Giz giz niko ngeso na morata Nikomboka na mashata
Niko steam niko wabli na machaji El Njavati mindo wa maria e Kuzingati bila ata gifla Mindo shifu street mainadi Giz giz kuwa icha kuwa kata Na my grade zimenguata Mr. Gomez ni mtani hata Legenda suwa mwezi ni kutuka Ida James Riang ni kukasta Rima miu wate kikiza kifasta MG tunaleta ga disaster Na wachai utata ni mini pasta Niko round nime pull up na mchuma Makangethe nime kuja kuwa tuma Niko round nime pull up na mchuma Makangethe nime kuja kuwa tuma
Makangethe nime kuja kuwa tuma
Niko na kusudi Nimekuja kukubama Nkimaliza ndo niru Di Isikize kwa sababu huna budi Zi mistari za leo Nimezitoa tuburu Di Kwanza na cheki uko mudi Pili napenda iyo hudi Atakawe ni mse wanduthi Amka usakate juzembe ni upuzi Baka jasho linuke ushuzi Ushuzi Shuzi shuzi Squeezy na ringa nko chuzi 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 Moto paka unashindwa kuhando Hando Niko kwenye flow songa kando Kando Karibia ni nongone jambo Mr. Kijua kama umetoka ngambo Zitoke Zitoke Ey Zitoke 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 Ey Zitoke 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 Ey Zitoke 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 Ey Zitoke
Moro na jigweza kuwagisha Bogino ngoja kota pitisha Sorada sabisha Bada dande mambo kuisha Mavo juu ya beat unajua
Teza nika unakuna kichwa Kona penda gama mtoto
Ulalala, kwani wajui joke Ulalala, ulala Asalamale, niko mate, te Ataka ni trap, tuko na bed, bed Neza kamle, len, ataka ni beb Wagwan, badman, bablikan Nataka yonduru, ataka sifam Ilani ni caption, like wagi fan Kuna kisplashin kama dam Bam bam, chiki chiki bam bam Rhythm, neza kuimbia mbaka rhythm Keeping, gifty, tiffy There's a meeting in my bed In my bed
Chesa niko na kuna kichwa Kuna peta gama
Vicky Bundes
Me love the way the cup tastes. Come fight with the
me waist right there in the middle. Yeah, that be the place, yeah.
Sham kinyam kitam tam shuka na ngeo sezi menda taka pedo dem nikafupi kana penda magendo ngoma nikali uliza makurutu gangang imebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo
Shere ni meja tumekujadi na tamba atulibeba meja yule alifanya bablas uzi ndo rende tunarogadi wa kamba ole kitanda ole ole kandanda tingisha kichwa na kisha kama kedandruff kingfisher na pija ashanda piga lapu snap snap sana deku jiponyo ya kide mpika
na kadem kazuri joka kovero kisham sham kinyam kitam tam shuka na ngeo sezi mendata kapedo dem nikafupi kana penda magendo ngoma nikali uliza makurudu gangang imebakisha ngwe kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo shamra shamra kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham kelele na nderemo kisham sham kinyam kitam shamra sham kisham sham cham cham
are you nice
eti nimemlambisha ananambia chumbeza tena nikizidisha ananambia koleza nikitaka kusitisha ananambia ongeza japo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka na hatari asijepata madhara Nampa aisukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
sukari
nampatia
sugar sukari
nampatia
Kila nikikaka kwenye line Bila bila shuwaini Kwa keni melewa kama wine Tila lila Yes, isi mizi na migegedu Tunagegedu wana Nilivyo sina chisi Tajiru wa mbegu na muonga na mwana Baba mdenge mama mzalam Unolake la kurithi Kafunga tenge wali chakaram Shetani mwana ibirisi Ipu, uchungu Mwana nyuma umejaza kishundundu Kwenye zipu, kuna kirungu,
kirungu.
Usikamate utawaita wazungu Babu mkuna nazi Achuta makishi nani Na msuli wa kionko wazi Mambo yote hadharani Ogogogogo
Mtoto anadaka Uli ipa Dunia nila wabeti Tena nikata nae Mbisa
Acha mchesa Iyo baby Iyo yoyo
Lipo kitabi kao mamae, yani wendo mauma Itambele wako shangai, I'm proud of you my uma Misho kopie, wani endie Wa moyo opa mio Na kiombeki na mkio wa fagio Fagio, fagio
Make a man wah 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 Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty, kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi yadanganye usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda. Mtu ukipenda, danger. Naweza kusaga chupa kwa
brenda. Baby call my mind. Yani wewe ndio mama. Yote mbele wako shangai. I'm proud of you my woman.
nisiogopi waliendie wa moyo bambio na kiombeki na mkia wa bambio
Konde boy, nchagara kufana we, my baby Spending my money for you, I'm ready
DJ Matso
My city, my baby, my diva Allow me to be your liver Your love will go give me fever When you touch my body, I shiver Baby, buy me water, make a clean my face I like Ugandan water, so clean and fresh Oh baby, buy me water, make a clean my face, yo Me, I like Ugandan water, so clean and fresh, yo
Some more, can you leave me no choice? So, ready to not go up here for your damn mark. And you had a tight dress on when I saw you last night at the club. Even though I had my dark shades on, I was looking at you all night long. I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? Oh no, why did I drink this Hennessy? And I don't know what come over me. And I just wanna make me come party. Don't want to lose it to nobody, no But God, you know, go be And I don't know what come over you As you see me, so I know about you I swear to God, you can come back to me You can come back to
me Nairobi's number one DJ DJ Mad Suits To the south of DJ Mad Suits Turn it up, turn it up
Something I've been watching Am I just drunk or something?
Killer of your own heart. If you treat me kinda, kept me close up, we'll be still apart. Isn't easy with me. Drinking just to loosen myself up from what I kinda shouldn't be. But now I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? I don't know. Why did I drink this Hennessy? Yeah.
Then I don't know what come over me. And I just wanna make me come back. No one to lose it to nobody. No,
I got a girl, she a London thing. She wanna roll one, smoke one thing. I want to give her a diamond ring. But she say you're the girl's like my thing. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're gonna take you to bloom bloom. When we done we go go home and boom boom. Hop on the wagon, baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a see, take a picture. I rap on all your dreams, but we move. Even you, where they catch my cruise. You know the vibes, you know the groove. Only why they miss my boo. She make my heartbeat say like say boom boom. Next time you're in Ghana, take you to bloom bloom. When we done, we go go home and boom boom. Hop on the wagon, baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture.
nigga, now you know me. I suffer the trap for my nigga, get it back.
Kama unajinauo venye unajinauo, mchonga ukujuba ndi hapa ghetto tukusikize. Siweni mbuwekse, sisi sasa ndo world cool. World cool, world cool.
ZJ, I need to bring it. Brings on the beat.
For my nigga, now you know me. I saw for the trap for my nigga, get it pepper. Yeah, yeah, salai, male kunjali ban. Nipi washikia kuchiza kukomba na geda. Buda ni dream ya kukuwa dakita. Aruka soma na sasa na cheki usha kuwa mshawi. Vipi gate mbote ni kuchoma picha. Na jamo gota city mayo ni kujenga jina. Bang bang kulamboka ndiyo reng. Na washenzi wa gumbaru na kidungi limo choka. Akiwa lahi mina penda nikibonda. Na story za kungoja ndozi ufanya nina konda. Chorea mbwekse wadaku wa reporti. Nijeshi ya madonda wakivu njika magoti. Gota wazinga tutambu wangi dumba. Tunadambu wa babu makangede huropoka.
Walikum salama na kuhumye utangora gang. Zaga na weni guli military riang ushaku wa boogie. Inadisi ya time na kuiza ya kiumbu relaxa. Zuzu tulishana uo mindo trump. Kwa his trap monchoka ni dua. Kwa buo chinadi ukidigi dojo. Nike uti drse nke uklata.
Back to back monchoke mefuta mlami. Rap ni tough kupando tenki shangazi. Fancy trap si genge kaila zamani. Utani da jepushe nami. Sijui ni singu nione mali niko. Na kabla isi unadigi hata ile mbogia iko. Ama ni drill beat ya fanya woni mwito. Pingo we chill bana isiwe urazi kesho. Taking slow killing dough making days better. Making glow shilling dough gota siyezi sepa. Na hizo forge mingi joe staki weka weka. City blows to the top tena sioni pressure.
Yeah, I waiting for my wedding to ni buy yangu range. World ime change but suji ni which range. I want to make it back very hard to manage. Everybody nina jua on the street class. Hapa pale pale hapa chuo smart bus. Made of glass. Dreaming big working hard come close future. Full stop koma seju misi kusoma. I want to be the best kila mseku ni ona. Ati nigga na zako ni madash dash. Wacha ujinga fanya kazi chap chap. Since on the street so me getting into. Nimweleze nani shida zangu sio ni mutu. Mini yule ukesha mchana usiku mina lala. Idoli mchana ndio sitaki onekana. Kungangana sana ndio nifura ishe mother.
Walikum salama na kuhunye utangora gang. Zaka na weni guli. Mocho pilitari ya usha kuwa buki. Na disi ya time na kuita ya kiumbu the last time. Mocho tulisha na umini trap. Wa ish trap mocho kandidua. Mocho kutu nani ukidigi dojo. Nike uti.
Timestamp 98 greatness. Chenye niko nayo don't mess. Najiaminia the greatest. Bado wasoroa na kaza tasteless. Anasema mini mfiki shameless. Sishiki hiyo simu if you pay less. Value what you mean siko famous. Check in stuff for the latest precious. Kabaya bado speech game ahane dawa. Nipendi ni sawa miwambea nikimedi. Mtaa pale ungwarona pimia stay ready. Ata nikihama niko rooted huku dead. Tulifika huku watukubisha. Lakini maganji zinatukaribisha. Kijani na bazenga tunaivisha. Dogo dogo tu alafu nabatizwa. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiyumba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikiyumba. Kipata omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata. Yo, another day, another way, another chance to get better. Niko focus na try to get cheddar. Shukran kwa wale wote wana nipenda. Cheki sasa wana nitambua kila ninaenda. Na sina pressure na hii life. Pandisha steamer dizzy nice. Yeah. Nina kingdom bestie ana light. Hey, hey. Piga sherehe tupo light. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata. Omba jatembea na mitena. Shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga. Nagawa kwa mbogi nikipata.
DJ Mad Suits.
CIG ongeza chwadi. Mama bima pika sima. Na hapa nazima stima. Mina feel nimeririma. Niko juu ya meza na feel kwenye bima. Nilika mkutuliza. Na mbona sasa mina pata nimefuliza. Account zote nimeumiza. Nika adisia nika manda chora giza.
Kuna mbili mbili kwa ni mko wangapi. Kwa ni mama pima nimelewa sangapi. Yangapi na nani. Oh sina kitu pesa yote nimeibiwa.
Nimelewa chaka limbi mbi.
Mama pima pika sima na hapa na zima sima. Mina feel ni meririma, niko juu ya meza na feel kwenye bima. Nilika mkutuliza, na mbona sasa mina pata nimefuliza. Account zote nimeumiza, nika adisia, nika manda chora giza.
Ona mbili mbili kwani mko wangapi, kwani mama pima nimelewa sangapi, yangapi, na nani. Oh sina kitu, pesa yote nimeibiwa
hey. Nimelewa chakari mingi,
Nimemiss my car in me.
Singine zangu singize zangu kwa mapima tunajibamba wengine ndo mna jing jong. Menishika mina sama na shindwa kusikwa. Kama seo ni macho timu rather ni mching chong. Gava freedom, tributa na freedom. Pache kujisunda show mtu filoma away from home, that's why.
Na kunywa shanga, ili nipandishe mboko kaza kuzishike. Nongeza shara, ili nilipuwe medula niburudike.
Kwetu pazuri nimesha pakumbuka, kuna mizinga na mavela kama city praise G-bag.
Yes nimelewa, itabaki umeelewa. Huku ni maji, oi tisha utapewa. Wengine wamelemewa, mekata adi ewa. Poko pale chua mcheki vile anapewa.
Nimelewa chakari mingi, nimemiss makari mingi. Nimelewa chakari mingi,
na spoil mind huku ni kujaza tangi. Kwa tambla kuna bia tunapati na magwangi. Hunters na matiti tunabadilisha rangi. Smata kwa kamati doya uba situ changi. Doya uba situ changi.
Kwani leo kunaenda aje? Kwani leo tunalewa aje? Na usijifanye kajanje. Ebu jizame kwanza toa hiyo walenje.
Junasikia niko tipsy konyaki kwa wingi. Mabale, matiti, maboto, mawhiski, mahunters, maginis plus oh.
Nimelewa chakari mingi, nimemiss makari mingi.
Akiwa lai, jirani jirani, asha zaku, nimekuja maeria, fagia kwaku. Siami, 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 wekula vaku.